Yanta ntombi yame Yanta gatogoti lame Indanero Mshanje ugu siti ndukupaga mlande Ugu ya chika uti andipiga mlande Yaboni zindo za mnawe asko raite Inga binyani we nufune ya mashangande Diseli pilisi okanye ndipake tiger farm Alwanda ilo weizo kuspande Ugu ba baby mnangdi ya kutander Weni ngatufunu mdozo kwa kalisa
Sacholi minyake lishumi Ngoku ya nchikela baby ngenxa yechomzako Uvo ina eta beti bona bena benza Baya ishosha baya ifaki moye mintaka Henhlizweni yako iyafika iyahlala Na uphela ngoku so nchikela so ngolela Ulibelu noru kuba nglone bekshoko lozu Kale isko koko ngoku ufuna iskalo Ska babane singa suphela Baby lewe iba yenza kuwe bakufakeli mimoye zobangela Thina soitu sohlukane dala dala wena unjolela ndikubona Ingathi wena angijoleli mna ngiyazibona ukuba I was a fool mna bendixelelwa ngabantu am a fool yeah I'm fooled by you kuba wena ubunjolela ndingaziboni ukuba nyani yandijolela kodwa uphume endlini unxiba imini isikati ingathi uyokwenza ibhizinesi yomarhota nabendukokrela kulapho ndaqonda ukuba mandidicide ukulandela endleleni yam thini ndakubona klatrans ungena ndaqonda ikoba inobuseyospana sisipane sinjani eso siqhutyelwa indoda sisipane sinjani esisikubuyisa unontshontshe nqensu sisipane sinjani eso sikubuyisa unuka ifisha nchiki usebenze ebhusharo kanye usebenze endodeni usebenza phi baby ncela vele unixelele ingabe kwamoshakala phi between mna nawe ingabe loo nto ngasasipani loo nto undishiya ndikhodola undishiya ndingatyanga nasebusuku kunzima nokuba unike ifadala
Namhlanje ukusithi ndikuphaka mlande Ngoku uyajika uthi andipika mlande Yabona izinto zam nawe asko raite Ingabe nyani wena ufune amashangande Ndiseli ipilisi okanye ndifake i-tiger farm